supu kongoro mama ni juma biriani ya mama choro usate mkeka so kila siku godoro ai wewe nimepisha ni mapenzi yamenishika ai nini nimepisha maumivu hasta la vista. Safisha makoto na ikiwa vita fujo kuruku na shikisha mototo hizi biashara nobala baby nishike kwa uko kavalia ushanga wafu chenye kavalia kikoko ai wewe nimepisha ni mapenzi yamenishika ai nini nimepisha maumivu Tangaya sasa, tanpikia sasa, tanfanya sasa, tanpatia sasa. Al-Habibi, 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 al-Qasus bai. Al-Habibi, 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 al-Qasus bai. Baby, baby, ah.